Mokga wa Democratic Alliance ka hara ho masipala wa dihlabeng o ngongorehile haholo ke ho hloleha ha masipala ho phutha matlakala ka hara transfer station sa matlakala ka hara clearance. Hona ho bakwa ke ho hloka basebeletsi be leng hore ba na le tsebo le bokgoni ba ho lokisa tabena ya matlakala. Mokga wa Democratic Alliance ke dilemo ha mmoho le baahi ba etsa kopo ya hore transfer station ena e leng bohlokwa haholo ho lokisa waste management hore e lokiswe fela ha ho nko e tswang le mina. Re boetse ra bieletsa ho masipala hore ba etse bojohle ba bona hore ba lokise tabena hore matlakala a ska ba bothata. Ha qeta ho phuthwa moo a phuthwang teng, ha iswa waste management stationing, ha lokiswe ka tsela e nepahetseng hore re ska ba le dikokwanahloko tse leng hore di khoswa ke matlakala a sa proseswing hantle.